Yo.
Here's another one.
Here's another one.
My card, you're killing
me. When the men wanna come, wanna touch them up. Now up every time, now my cinema. I roll the money, got them a nini na. Black singer, singer, get to dilemma. Brother, sorry. Get on nyama, nyama, jam, sorry. Tusha pigia bia magachori. Tufunika nechini ya boshori. Ni pekis bila ganda we. Ni kule yote mashetana kini panda we. Na kupa vyote na nipati kwa varanda. Tunacheza macharanga kapolibo dana danda. Si usha ni janja janja. Ado wado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Ado wado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Kagoma, kagoma, kwenda kagoma. Kagoma, 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 kwenda kagoma. Kagoma, hasna dawa. Maisha ni yale yale. Tuende sawa. Tupishane kule kule. Tushapaga. Siku vile vile. Kabla kulala. Tunapiga makelele. Mwana da. Bongo ni fire. Unalala vipi nje kuna vimalaya. Baba kuna siti tunasimama vibaya. Kikalia jiti linawaka mambo mbaya mbaya. Ado wado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Ado wado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Kagoma. Kagoma, kwenda kagoma. Kagoma, kagoma. Kagoma, kwenda kagoma. Kagoma. Walokaza melegeza. Pombe. Jicho nyanya la kengeza. Chonge. Kawakuja mekuweza. Sombe. Kuma kali likichezwa, cheza. Tekenya, tekenya, wewe. Tekenya, tekenya, wewe. Tekenya, tekenya, wewe. Tekenya, tekenya, wewe. Ado wado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Ado wado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Kagoma, 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 kwenda kagoma, kagoma. Kagoma kwenda, tena kagoma kwenda, hey. I got my code on this one. We be killing them, hey. Tena, we be killing them.
Killing them, killing them.
We be killing them, huh. Atutaki, atutaki. Kubato, bato, una watoto.